Tēnā anō koutou e whakarongo maina ko Gurley Clark, tēnei e kōrero atunu ki a koutou. E hoa mā, mō tēnei wiki, te kaha wera tēnā e kei wahora mō tēnei rā, e here re ana ngā tāngata ki ngā toa katoa i kaitāia nei kamutu ki te ake anau hono. Kia pai te here, āta here kua ka horo horo, ngari te mea pai e kei kona anō. Ngā toa e tatari ana kia ka kiki ngia ki ngā tāngata e hoko hoko maina ako pena iaha ki roto i kaitāia. Mohi anō ki koutou ke kona ngā toa kai, tērā wāhi tonu ngā tāngata e hērere mai ana. Ngari mō tēnei anō ke kone taku nei kai kōrero ko Albert Cash, kamutu ke Albert hoki, kei kone anō e roto i tāna nei mahi. Ngari ka pai mā tātou anō e whakarongo nā te mea ko wēni anō ngā rā e tino hihi ana koutou kia mōhio me pēhai te tiaki ngā whānau i roto i te raumati. Tēnā koe, Albert?
Tēnā koe, whai Gurley, anō nei te āhua reka o tēnei noho ngātahi kia tātou e hakarongo mai ana ki tō tātou nei reo irirangi a te hiku o teika.
Ka pai noi anō. Kamutu o ki kia koutou e noho mai nei, Albert? Honora, kia maharāinga iwi o te haukāinga nei, iaha pūtāu nei mahi, hono māuanu e kōrero e ahanga āhuatanga e pāna kia pāki te raumati.
Ai, tēnā koe, tēnā tātou e hakarongo mai ana. Anō nei, koe te pautaka wāinga Māori mo te mungahunga patuahi o te tai tukerau. Nā reira, anō nei e mihi atu ana ki oku nei whanaunga katoa. O te hiku o te ika. Kāre i kore, i konei hine raumati e whiti mai ana, e haka mahana ana, e haka wera wera ana i tō tātou nei whenua. Aha koe i wāku tiroanga mai te kai kohe kohe, e kā puapua tō tātou nei rangi i tēnei rā, engari e wera tonu ana. E kaha wera tonu ana. Nā reira e whakaarongi ana e mātou me pēhea te noho haumaru ki roto i hine raumati, ki roto anō i ngā whakaaro e whakaaro he anō e o mātou nei whānau me pēhea tātou te whakanui i te wahanga o Kirihimete me te Tauhau Pākehā, me Wetahi e whakaaro ana mo te hokinga mai o Wetahi whānau ki o mātou nei kāinga. Nā reira, he wā pai tēnei haka witiwiti kōrero ki wāinga nui a tātou. I think it's a good opportunity for Gurley for us to share kōrero in this space, knowing that in due course, undoubtedly, whānau will return home or we'll have people in te tai tukerau that we haven't seen for a long time. So with that, and our people wanting to celebrate as whānau, Christmas and then the Pākehā New Year, or the summer festive season, I suppose it's promoting what does fire safe look like.
Oh, that's
so
right.
Some of the features around this is, I suppose, having conversations as whānau around the risks within having a fire or a barbecue of some sort within the area or the kāinga you're placed. So mēnā e tawhiti atu rā koutou, if you're, way out in the raurau and in the middle, living on the whenua and you've got an abundance of whānau around, think about safety. Whether that be fire safety, looking after our whānau is really important, and fire and emergency, really thrive off it, making sure that whānau are always taken care of first. So for having a barbecue, just make sure that your barbecue is clean, that the tray underneath is clean frequently after every use, so that will get rid of any marinate that has dripped down to the bottom, any hunu, various other things that might be able to ignite over time, and have that cleaned away. So having a clean barbecue every time really helps in that space. And then where you're lighting your barbecue, and that it's in a safe environment, not around long dry grass or amongst anything that might be able to be ignited. Oh. So, you know, if we're looking at celebrating with our whānau over the summer season with a barbecue, kia haumaru, te whakaaro. Oh. And then if we turn to hāngi, again, making sure our hāngi is safe, we have everything we need in the event that it does, that the fire may escape, so clear back the kaikuia, the long grass, clear it right back, so that the fire has nowhere to escape from the hāngi, from the pit itself, so that you can have a safe hāngi to heat up the rocks and get your kai cooking in the umu there. So I think it's, you know, ultimately Fire Gurley, just from an organisation view, is just reminding our whānau to be safe in that space. And if you don't know whether you're allowed a fire or you need some advice, my advice to everybody would be go in online and go to check it's all right before you light, .nz. And I reira ka horahia ngā kōrero katoa. There you'll see whether we're in a restricted season or not. Currently for most of us, and only pockets like the very top in Te Hapua there is in a restricted season, and our Karikari is a restricted season. But as we come closer towards Maunga Taniwha, if we use that as a landmark, that's in an open fire season at the moment.
Mm. Oh, well. The playground of the north, that's what it is. And, of course, you know, with you explaining about being careful when you're doing barbecue, that's quite essential for a lot of people to learn and to listen, especially when you're on holiday. And one of the factors that I can emphasize at this stage is just be careful and be aware if you've got little tamalikis, like two-year-olds or the 18 months and they're at the beach with you, just be careful they're not where your barbecue is, eh? You know, those are quite important as well. And for the young ones, like the four-year-olds, the six-year-olds, because they tend to hang around their parents when they're doing this, and just be very, very careful with that, ne? Nā no reira, Albert. Kia painga horore me wa tātou whānau ki roti te taitoke rau, ne?
Ai, tika toni. So I suppose, you know, closing remarks, Whai Gurley, I agree. Look after our young ones, look after our tamariki. What they see and what they observe, you know, they tend to follow. So,
yes.
Me noho haumaru tātou i roto i ngā taumaha o te wā. Understanding that, you know, we're still in crazy times with COVID around, but let's celebrate being whānau in te tai tukiru. Let's look after each other. And if you see anything unusual or behaviour that might seem unusual around fire practices, ko e ware, te kōrero atu kia rātou, mei kore, wire mai kia fire and emergency on 111, and no doubtably we'll have a vehicle come out and assist the situation. Meki.
Oh, kia ora mai no Albert, ka pai wa tāua wāhi kōrero mō ngā iwi anō te hau kāinga nei whakarongo mai kia tāua, me ngā kaupapa e huiti haere ana mō te raumati nei, mō hi anau ka tika ngā āhuatanga e pā mai na ka hono ngā whānau katoa ākua e horore ana ākua no tāmaki makaura me wetahi atu ngā wāhi e hoki hoki mai na ki te hau kāinga, ne? Nā, no reira, kia ora mai anō kia tāua, mō wēnei kōrero, kia koe me tō whānau kia pai mō ngā horore, e here ake ana me te krihi me te tauhou. Nā, no reira, kia ora kia koe.
Kia ora whāi, Kirli.
Kia ora. Ai, ko tai anō ki te wahanga e kōrero nā tātou kia mahara koutou, pēnei kāpurawa koutou, he whakamaua kai ana koutou kia tūpato, ko tēnā te kōrero a Albert kia tātou katoa mō tēnei rā, mō tēnei ahiahi, hoi nō rā, ko wenanga kōrero whiti haere ana.